trendybeats.com.
It's platinum.
Love and love, baby.
Hey, kana nyonga nyonga, kana nyonga sambwa, kana nyonga nyonga.
The way you want your waist,
for your 1 2 1 2,
I'm mad.
1 2,
killing command.
1 2 1 2.
Chi.
1 2.
Jamaica.
1 2 1 2.
Oh my God.
1 2.
Killing command.
1 2 1 2.
Pararara.
1 2.
Uko fine baby. Uko nyuma. Kama mboka
mechuma.
Mwa baby. Shobere rarara. Wanga wana daddy. Wana umwa. Wakitona wana nuna. Mwa baby. Shobere rarara.
Kuga bambia 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 utamu. Unasikia sikia sikia tuhamu. Kuga bambia 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 utamu. Unasikia sikia sikia tuhamu.
The way you want your words.
For your 1 2 1 2.
I'm mad.
1 2.
Killing command.
1 2 1 2.
Chi.
1 2.
Jamaica.
1 2 1 2.
Oh my God.
1 2.
Killing command.
1 2 1 2.
Pararara.
1 2.
Hey, kana nyonga nyonga, kana nyonga msambwa, kana nyonga nyonga, kana nyonga nyonga, kana nyonga msambwa, kana nyonga nyonga.
Hey, zigo laini kama kasingiziwa, tepe tepe
tepe,
maini maziwa, shake, shake,
shake.
Kama amefungwa mawe, mwali anajikoko
kokota.
Uo mwendo bwanawe, kama anadondo
dondoka.
Boze mbala njugu mawe, yani lina toko
toko.
Tarakasi kwa parandawe, nwana nikosha jama.
Oh my gosh.
Rumba na violi sakata, misamba.
Oh my gosh.
Unoleli nitabata kimanga.
Oh my gosh.
Nyumangwa suma mrishongasa kandanda.
Oh my gosh.
Ilo zigo kalifungasha ganda wa.
For your 1 2 1 2.
I'm mad.
1 2.
Killing command.
1 2 1 2.
Chi.
1 2.
Like Jamaica.
1 2 1 2.
Oh my God.
1 2.
Killing command.
1 2 1 2.
Pararara.
1 2.
You my verse and my melody.
Oh, melody.
Mathematics, biology.
Oh, biology.
Twende Mombasa, Nairobi.
Oh, Nairobi.
Tukakuta ni Shevoti.
Oh, Mabodi.
Uga bambia, bambia, bambia utamu.
Ukika unayani.
Unasikia, sikia, sikia tuhamu.
Hana shepu ya dondora.
Uga bambia, bambia, bambia utamu.
Utamu.
Sikia,
sikia, sikia, sikia, hey, the way you want your
one. For your 1 2 1 2.
1 2.
Killing command.
1 2 1 2.
Chi.
1 2.
Like Jamaica.
1 2 1 2.
Oh my God.
1 2.
Killing command.
1 2 1 2.
Pararara.
1 2.
Hey, kana nyonga nyonga, kana nyonga msambwa, kana nyonga nyonga. Kana nyonga nyonga, kana nyonga samwa, kana nyonga nyonga. Ayo Liza.
More music on trendybeats.com.